mweze ate kwe kwe nalonda bakwa baba ya ye
yakwe wange yakwe wange umutima wange wose nguhaye wowe wow urukundo rwanjye rwose nduhaye wowe mora mfite ubwoba ko baza gutwara nyamari mico yawe nikihinduka nagusiga nkajya he
Bakwa baba ya ye
Chengu zaro manye tisiri kuleka Kungeri chonja kademwe Kulabanga mwenye nye zentiro ukabo Chengu zaro mene nange Ia Yambia kambala muno kwenye zilezo kupangira Chuka mwena mwati
Babarira tazima
Uzi ndusibide kukwe munange tachuka
Babarira undi amamarira Undi amamarira Unde kuye ninde wampata Ninde wampata
Yeye kwa tasambika ailomu kwa na kuchite Yeye kwekwe madenduta
Mutima wanje wara ukwae Chimwe nakora nakubonye
Baba ya yeah.